yokuthanda mina bengihlale ngingekho bengiphanda mina tuna ma flow bengifahlaka mengithola uthando bengihashaka ngikufakela istress lokuhlelila awatshe ama chance ngathi hey nina sitholele sakho isimanda mathi nawe lo muntu umphathe kahle umtshe ushows ushows that we pose iya kudinga zwakala woza shise ni joint sithi ukudoza sibuka ama movie bese siyambuza mfuke ekuseni ngathi ngiya cross kani ngiya kophana ngibuya ne cross ngayibhelas ngikhole to order sonde zeduze shows that we are woza
doza
woza
doza
woza la enhlizweni yami shows that we pose
mina ngichosa wena. Mina ngichosa wena.